studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alal bare tati lewru octobre jenna yamde soki do studio tamani miden taway le maison de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji yumor way galo kanko noddirtedo salim joro wonto ogi jamde to se kirabon competitivity hebude suudu leleedi malindi dum wona ko ya fe bomokon ko be gombe do be collectivity cogul wasi an yahata an beeto wattu jono tiida laaji mawdi gondi e matere kabaru jande le wuddu leedi meden di dum won le rezo moptino kanko premier ministre Soumaylo Boubé may go collectivity wiide wakande mo no to jahol makko gol kenyanna maroobe dabaji ana kulti wattu jono nyawno dirtedo kore lawno wonde bangirde leedi meden di odo nyawfa hande o yara e tiagal wuturnere be collectivity deten gonde yaltine leen fa dabay di kebene tiafaje di wonno sembe kabaruji di min jogi nyawno betande di bismillah modon e hedaade wattu jono yambere jan gonde wadedno kabaru hebuddo sora leedi malinde sitio tamani min jehi min jittini mikoroji amen di bamakan kobbe ka koliti wiide cogul wasi an yahatan beedo mittiteden wiide hebuddo sora leedi malindi dum wana ko yafi fe kasen leedi ndi hu dabareje di kani fiere nyalawma hande fa kebe famtade kede Ousmane Niali Boule Ousmane Diko
leemani do ka wombe leelu asan jogi tiida la nyande fu batto be degal mudum yoga mabbe koliti ana torri bangal halaji fawarde e wujitaade jom en galleji won be sedade men darti gouvernement on non falo yalla kabar mun hebena jogola kel don ko be chefi
vraiment les gens sont confrontés à
dimbe wam e luance ananyogi titalaji sini jon soudu hokkirima soudu ujunaji joyi sini anati le soudu ndu lebbi didi na tadi tiagal mudu waran o beede ujunere na ujunaji didi o wiya ne welima keddoda ne welima joba ko wi dum nenno ayitiraka ayoban dum anati di hebudo soudu wondo tawede le luance ya fa le mali ko sabe jom en tuudi be ana beede si lewru wati fu kalisi tawi wana dum dewru don de natan not ande lamu wana darnaade o tiidalla yalla mo hebane jogala himbe ana jogi tiidallaaji mudum le mali do fuddum e bama ko buri coggu suudu ya fa feyseeda tiidalla gondo mali sarye bamaade fu tabataake no haaniri fay goto hum tiantaa dum hoore mon fu ko weli dum tan watta ana haani sarye bamaade fa talke en keba nafaadi tabbe
ce n'est pas le cas chez nous
dun wande loi ana hen kaybo kabar loise duubi handen non ko hebali donnede dido ciudi garte loise ana beede keba le leedi meden ana waydo hokkude dabare fa tamperiji himbe du kuncho bangal loise e wi gaabe dunke en fam bangal kebal professeur abdullah nyango wonko sefi hen kedden dum
ko hanno wadede e tuudi logement sociaux kan mo inede fa heewa yalla talke an keba tuudi do gonna edi mo inede ka faysedi mo inama wana himbe fu keba tade
dun wanda on gollede daraninde kabaru galleji modi jalo sabe jabali halde
se krab so ngabbi do be mala me ande galo do bayni turton mi joju modon no noddi min do dido numeroji didi kalon kon jiddon chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi sappo didi kanko forejo ministre en leleedi medindi Soumaylo Boubé mayga kenya mo wonno to mottito o holliti wi nyaloma hande o jangude école ala jogiti dalaji modle wuddu leedi medindi dido kabaru jo hokki dum wakande wonno wadde yilaru makko le odo region kede mako mo sifido hen do faccita Ousmane Diko
nous avons maintenant signifié
kebe bawde wuditinde jangine de kewde ga jangine da na jogiti dalaji kewdi wadde denagu godde fi jangine de sabede jangine de men jotti fu attention suka jahan hakkunde kiloji didi fawarde e jeego naddu sappo fa njotto l'école yo dum wadi se meme bi e cakite nde yontere men nanga jate fa jango fu keba ngotto le janginirde de wade janginobe ana miden gondi du e bamude volontaire en fa cuka yolande de golle sokabe du ana eti dalaji di batte golleji gese di tilaki nokkuje kewde fawarde du e sudduru yawndu sukabe jangobe dum fu ana eti dalaji l'école
de mariage précoce
le odo botu goto be kolliti wi de kanko horeje ministre be Soumaylo Boubé may go o yide gubal haabe jogibe kaborde wombe le wuddu leedi meden di feddinde noddirton dana amassago kanko Soumaylo Boubé may go adi kase o wototo yalla hono beedo yimbe le kaani hokkede golleji daake nokku gotete kaborde muude tiagal muudu be kokkete golleji nafoji no mo hollitiri wiide nyaloma hando nyawno dirtedo korelo mo wondi hebude sembe leedi malindi micciteden wiide jon daba dum won nay ko nandi e mudum fan andi odo nyaw sanne wattu jon maroobe dabaaji be kollitiwdi nyaw wana wembi dum en sabi de sa jeewi o waran nay kurdi le leedi meden di suudu sar wosi hum nyudo kabaru wuturner en le leedi meden di kollitiwi dabare jana gonde fieddo hen fa be lon o do nyaw haani secrede fa keben famtade fa de kede Ousmane Diko Ousmane Niali Boule
nyaw buuce yo nyaw daabo heedi dabaaji hono nehi bali fawarde e behika o do nyaw ana anditire na wala mawdo e leko wuturner en kali bala tarawre o wuturner wonko sefi kedo dem
nan
daba o wawa yaade wawa fukkade do le ceed woni ko dabaaji kebata musalaaji seeda ndungu o buri ummitaade sini daade daba o nanaama sanne dum wonno nyaw o ana wondi turudemo den ayyan o mo wori no wela yiide
fede odo kabaru godudo e duumaade mo yimbe gondi du marbe dabaaji yogaabe ka koliti mimse muuden heedi wayde andambe nyaw o faanda sawrudemo yalla dabare tentindidon hebe bangal makko baji bindo be du fodanaade heedi dabareji goddi di mila ka fe yalla chefe mabbe ana cotto godudo du e timmude lejile kanko el gatte ag awaha o maro dabaaji wonko sefikedo dem
marobe jati jatali pharmacie ngaji di ana cotto chafaje de kambe koy mabbe ndokata dabaaji di faysi kutteji wonko dum watta sabi e ngana andimbe dum sanne daba o na wayi dadde ka mo wayi wartude kasin ko buri yodi fu ana tiido dada ciagal mo
dun wonde horebe kabar bu dum kolliti dabareji ana gonda fa gikke marobe dabaaji ngarta do wonno kanko Boubacar Bass jokko horejo gollirde deraninde kabar wuturner ko sefikede dem
min darti chafaje de wattu yabbinodo e juude laboratoire potu wana itande hikande min jaati min noddi directeur laboratoire o yalla miden keba dum e kolliti min wiide be gonti dallaaji mun seeda e wi makko min baawa hebde chafaje de fa lewru février hitande 2019 tiagal mudum min tewti e leedi kenya miden gonde wadde dogodaraaji yalla miden keba chafaje de jawdum ana waara emilio chapande jeego
godum wari ka fu landugal godungal yo wattu hende tidalla beedo yimbe marobe dabaji timmata sabe margal dabaji ana wondi e faabaade kebal leedi meden e yirwem nuudum fu yo lamunkobe kani wattande hakkilo
batawel ngel be noddirta 600 ngel ngel wondi hebude sembe sanne leedi malindi ko heewi sukabe fu ngaran pilo ngel do batawel jaltinowel curki ebe poda dun holitindi wiidi no way wodude kutteji fewde mabbe ka sukabe andana dum hunde non holitira wiide yoga dogotore en kay sukaɓe ana kani wattande ɗum hakkille sanne wattu joni le galluji ɗe fa keɓen famtade fa hande keɗe Ousmane Dikko Ousmane Niali Pouli
wattu gonɗen joni o sukaɓe hewɓe ana joɗɗo yeeso ngel janguel boygal noddirtengel 600 yo ɗum boygal ngal ndiyam wattate e muɗum e taɓa wurowo ley wattu cakitiɗo wonno ko ɗum naati le leydi meɗen ndi ko saabi binta sukaɓe yarde 600 ana heewi ɗum woni ko yogaɓe mabɓe kolliti wiide
wala fo ko sabanto ɗum yo ana wela kam tan noon yo marta kumpaku puɗɗirmi yarde 600 o min e giɗiraɓe am ñande fo min jaran si a yari 600 a muyan ñande fa sanne 600 yaafina waltigol ñandu ley reju
fay si tawa ngal boygal urgol won e muɗum ana wela ɓe yarde 600 ku teji won e muɗum bangal cellal ɗum wonno ko docteur Amadou Maiga oppow suudu docteur Gabriel Touré holliti wiide
sa kuppi cile capantatina capanɗe joyi 600 ley leeru goto tan ana wara paquet ji ɗiɗi cigaretti ndenna ɓuyti ko foti filmaji temedde tati e nogay le gurdamma 600 ana hokka ñawpiɗe bouche ɗum cancer heedi goddel fawarde e hokkude ɓuɓalla yo ɗum farati mawɗuno
sukaɓe yaroɓe ngal boygal noddirtengal 600 ana korsini ɗum sanne fay soɓe anda kutteji heɗi goni dow mun e wi docteur Maiga sukaɓe ana kani wattinde ɗum hakkillo saabi ɓe mbawi heɓude rafi cellal soɓe jokki yarde ɗum
faseyo ɗum moddu ka ana waji bini en haybude gurdam men no worri yalla eɗen cottina wonkiji meɗen
ñanno saraɓe kani wattande hakkillo sukaɓe e kabaru muɗum saabi sukaɓe selluɓe mbawi daranade leydi ndi janggo
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sakirab bien lodo ne le kere duuji meden to en puddiran nokko noddirteedo wata guna idom le cercle en songo region gawo wattu jonebe jogi ton tid alaji nyamri ko lati sababu mudum bi projet ngay dingol ko kasay ton hitan hikande be gadi noddango fewdi e lamo tinno dañe ko fabiribe urude ngardan faado gawo do jagotodo goto holitam biyede yimbe le wonnobe dow motoji kanyi en palimo ton be jade ko yata milioji makko nay sefa kanyi e masiriji tawadi e juude makko wattu jono suudu tanama wondu tondu an wondi e wadde do hen ko jali ngardan faado yam foylado wuttingol jango hitani jande hitani 2018-2019 dum fuddi ton altiner jabbinonde le cercle en songo kanko kuma ndaw modo gonto yiltidiki e dikap ngabe le cercle ngaji goddi ton di fube kollitiwde cuudi e koldi utama urude ngardan faado kajolodo mer ngabe gombe li cercle kajolobe godde wadde ton botuji koni faana imma daraji dibe kollitiwde be yewto yalla hono be kan ewirde nokkule do misideje kani ma hede kanyo ko nandi e mudo e nokkul do jamande hani jangude e do birki sembe celde hani wadde li lamu kajolo mer ngabe hobe kanyo tawalle odo botu urude ngardan faado nyonodo le region segu hollitam wiyede sukabe jokkolbe ko ya tem dero kanyo e gatton imma daraji mudo be gatton majere yoga halaji mabbe di fum jowi ki wattu non laam mo hani hutinirde hore kabar no cellal wori kanyeno be kan hebir nokkule don birki sembe celde hani waddirede le lamu nyono o secret do carte bete hande do kabaruji meedi dimi joti on sanne hedade hejo jame ka fande kedde hedade honno andir don no do e seeda yowtere meden de ana wodi wassalam.